Baka itaka chika no. Kali waka kabia mawanga. Kale mina wa melika. Kole na kute wakulu nyo.
Sasa mimi na wewe tweke mbetu luanyi sechi hode. Corona. Kuchitaliza mubanda wabubu kaya dena wakate. Corona. Ukumabe inarugi na kisara sauge watu wade.
If you want us to save the do one thing, obey the laws. Set out to buy the government. Wash your hands, avoid hacking. Don't gather enough across the areas. Move alone for your life safety. For God knows that you will survive.
Sasa mimi na wewe tweke mbetu luanyi sechi wade. Corona. Mechitaliza mubanda wabubu kaya dena wakate. Corona. Ukunawe ingarubi na kisara sauti watu wade.
Kembe
tuluhani sechi wende. Corona. Kuchitaliza mubanda.